Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ijwi rya Amerika mu Rwanda ni kuri FM 104.3, mu Burundi ni mujye ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, kandi aho muri hose mushobora kudukurikira ubu ngubu kuri internet wazitatu.com, radio yacu voa.com.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Muri sanga rero koko. Kwa kane w'icyumweru gishize, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda byasohoye itangazo rigira riti Perezida wa Repubulika yubaha ubwigenge bw'ubucamanza, yubaha umwanzuro uherutse gufatwa n'urukiko rw'ikirenga ukura mu mategeko mpanabyaha ibyari byaha byo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu. Ariko Perezida wa Repubulika ntiyemeranya no kugumisha mu mategeko mpanabyaha ingingo y'itegeko irebana no gutuka cyangwa gusebya umukuru w'igihugu kandi nawe ari umuyobozi w'igihugu. Yemera ko ari mbonezamubano aho kuba mpanabyaha, kandi yizeye ko iki kibazo kizakomeza kuganirwaho. Iri rero ni itangazo ryo kuwa kane ry'ibiro bya President Paul Kagame. Ryasohotse mu gihe twitegura umunsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru ejo bundi kuwa gatanu w'iki cyumweru ku itariki 3 y'ukwezi kwa gatanu. Hagati aho umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru RSF ushyira u Rwanda ku mwanya w'155 mu bihugu 180 mu rwego rw'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Iri tangazo rya Presidence ya Repubulika y'u Rwanda kandi ryasohotse urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwaraye rwemeje ko icyaha cyo gutuka no gusebya umukuru w'igihugu kiguma mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARJ ryari ryatanze ibitekerezo igihe amategeko ahana ibyaha yarimo avugururwa mu mwaka ushize. Twatumiye rero umunyamabanga nshingwabikorwa wa ARJ Muganwa Gonzaga. Naho umunyamategeko Metwa Mugisha Richard niwe wari watanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga arigarira iriya ngingo. Umwe mu bamwunganiye mu rukiko ni Metro Moise Nkundabarashi. Muganwa na Nkundabarashi nibo turi kumwe, nibo tugiye kuganira simbatindiye. Metro Nkundabarashi, muraho murakomeye. Uraho neza?
Muraho.
Gonzaga Muganwa, uraho urakomeye?
Bravo neza Thomas.
Ndabashimiye cyane rwose uyu mwanya mwigomwe kugira ngo muganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri iyi ngingo yo gusebya no gutuka umunyamakuru, gutuka Perezida wa Repubulika. Mubabarire, we yemera yuko bigomba kuba mbonezamubano. None duhereye kuri Metre Nkundabarashi Moise, iyi ngingo nyakuri yanditse gute, ivuga ite?
Okay, iyi ngingo mu by'ukuri uko yanditse mu gitabo itegeko rigenga ibyaha n'ibihano muri rusange iravuga iti umuntu wese utuka cyangwa usebya Perezida wa Repubulika aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahamijwe igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7. Bivuze ko mu by'ukuri nubwo iki kibazo turimo tukiganiraho mu buryo bwihariye ku banyamakuru, ariko iyi ngingo ireba umuntu we
Yego.
Aba numva rero wende cyo turi bwiteho cyane muri iki kiganiro n'ibyanye n'abanyamakuru kubera ko ari bwo rwego byari birimo ariko ingingo rero umuntu wese utuka cyangwa se bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Ubwo ngubwo ni ukuvuga uburyo bwose yabakoresheje bwa bitangazamakuru bwaba n'ubundi buryo bwa ribwo bwose.
Ni uburyo ubwo ari bwo bwose ku muntu wari we wese ntabwo ari umwihariko ku banyamakuru gusa.
Yee. Metro Nkunda barashinda gushimiye kuri kuri icyo gisobanuro. Noneho Muganwa, wowe uko byumva iyi ngingo iki gitekerezo cy'ibiro by'umukuru w'igihugu nuko yemera ibintu nuko bibona ni igitekerezo cya politiki rwo mu rwego rwo hejuru.
Ni igitekerezo cya politiki ariko twebwe twishimiye n'abakora umugabo w'itangazamakuru kubera ko n'ubundi kuva muri 2017 twandikira inteko yiga ku itegeko riteganya ibihano twari twasabye n'ubundi ko iyi ngingo ivamo ariko nuko ubwo ntawe yashoboye icyo gihe kubera ko twari twumvaga nk'itangazamakuru by'umwihariko akenshi tukunda kuvuga ku bayobozi cyangwa no ku baturage ku makosa yo gusebanya biroroshye cyane kuruta abandi bose kubera ko ubundi biba bisaba nyine ibintu byabereye mu ruhame kandi itangazamakuru rihora mu ruhame ariko kuba aratanze igitekerezo nyine cya politiki cy'umukuru w'igihugu nawe bivuze yuko iyo ngingo yahise ivaho iracyari mu gitabo cy'amategeko ahana.
Yego, ariko akavuga ati ndizera ko bizakomeza kuganirwaho. None ubwo se mwari mwatangira kubiganiraho tuvuge n'inteko ishinga amategeko
nabo urumva ni nibwo gisohoka ariko na mbere yaho twebwe twari twatangaje yuko nibwo twari twishimiye izindi ngingo izo inteko yakuye mu gitabo cy'amategeko ari izo urubanza Moise yari arimo urukiko rw'ikirenga rwari rwakuyemo ariko nabo twari twatangaje yuko tuzakomeza guharanira yuko iyi ngingo yari isigaye nayo hagira uriya avugururwa. Ibiganiro ntihabone ku mwanya nyawo ibiganiro tuzabyitabira kandi tuzatanga ibitekerezo n'abahagarariye abanyamakuru.
Mwebwe mushobora kubitangiza
ibiganiro? Ibiganiro twabitangiza n'ubundi dusanzwe dufitanye uburyo tubwaniraho n'inzego za leta zitandukanye ariko icy'ingenzi yuko akenshi biba bisaba yuko n'abaturage baganirizwa kugira ngo kubera ko itegeko ritowe cyangwa rihinduwe abaturage babyumva bumva n'impamvu igitekerezo runaka cyateje imbere aho kugira ngo abantu bicare ubwabo ari batanu cyangwa bangahe bafata icyemezo biba byiza ko ibiganiro nyine byaba nk'uko turimo gukora kugira ngo byumvikane na bose n'impamvu abantu basaba impinduka runaka.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, turaganira na Metro Moise Nkundabarashi na Gonzaga Muganwa ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda. None rero nagira ngo ntangire nk'ijambo banyiri ubwite abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Kuri telefone wa mbere dufite ni Theodore. We
karame nabumva neza.
Uhiriwe neza?
Niwe neza. Okay, nitwa Theodore Mereyane Masoro, ni muri Kigali.
Yego,
Karere ka Gasabo. Ndabanza gushimira abatumirwa ku mwanya bageneye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ngiye ikintu nabanza kubabaza, ese wabona bea na ibaruwa irimo cyane cyane yibanze ku buyobozi bwo hejuru, ese haba hari ingamba ki ko tuzi ko abanyarwanda bose dukora muri demokarasi ko na wa muturage wo hasi azabasha kugira ubwisanzure mu kuba yatora iryo tegeko, cyangwa se nabo bakaba bajya mu baturage bakababaza uko babyumva cyangwa se babona yahinduka?
Urakoze Theodo.
Murakoze namwe.
Ahari umenye iki kibazo cyawe nagiha Maitre Nkundabarashi, hari icyo wamubwiraho?
Icyo ntekereza wenda yifuje kubaza ni ikijyanye n'ingamba zijyanye no kugira ngo abaturage babe batanga ibitekerezo ku itegeko,
kuko yavuze no kuri tora, nyamara abaturage ntabwo batora amategeko. Ndibeshya?
Ntabwo batora amategeko. Amategeko atorwa n'ababahagarariye mu nteko ishinga amategeko. so bivuze yuko rero mu byukuri nta muturage n'umukumiriro kuba yatangira ibitekerezo byo kujya ngo bya yabigiza ku nteko kubijyanye n'ivugurwa ry'itegeko ariko kandi ntekereza ko ikibazo cye mu byukuri kubijyanye n'ingamba zihari z'uburyo ki abantu batanga ibitekerezo kuri iri tegeko byo ni imirimo ntekereza ihoraho ya komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko kuko iyo hari umushinga uwo ari wo wose bifuza ko ugiye kugezwa mu nteko bagira igihe cyo kuganiraho n'abaturage bireba hanyuma noneho bakabona gushyikiriza umushinga inteko ishinga amategeko biciye muri minisitiri.
Mu yandi magambo yavuze nko kubikangurira abaturage cyangwa se kubiganiraho n'abaturage, ubwo ni inteko ishinga amategeko iyo komisiyo yajya kuganira n'abaturage?
Urebye wenda reka ngaruke kuri iri tangazo mwahereyeho. Iyo urebye kiriya gika cya nyuma cy'iri tangazo ryatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu yavuze ko yizera yuko iki kibazo kizakomeza kuvuga, iki kibazo cy'ingenzi kuko yakise an important matter, yavuze yuko
mu cyongereza niko byanditse koko
bivuze ko ibi biganiro mu by'ukuri ntago bihariwe urwego runaka. Yewe ntekereza ko niri shyirahamwe ry'abanyamakuru naryo rishobora kubitangira. Ndetse by'umwihariko niba umwara ngeza ntashidikanya yuko mwakurikiye ibyakurikiye iki cyemezo cy'urukiko,
yego
ibinyamakuru byinshi mu by'ukuri byanditse inkuru zerekeranye n'iki cyemezo cy'urukiko. Nubwo ibiganiro wenda umuntu yabyumva ku buryo bw'uko abantu bashobora guhura bakungurana ibitekerezo, ariko ntekereza ko n'izo nkuru zakozwe n'ibitangazamakuru bitandukanye byari muri urwo rwego rwo gusembura ibyo biganiro bishobora kubaho kugira ngo abantu babe bakumva n'icyo ubu bwisanzure bw'itangazamakuru buvuze. Nkaba ntekereza ko rero yaba iri shyirahamwe ry'abanyamakuru, yaba komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko, ntekereza ko ari abantu izo nzego zombi zishobora gufata initiative ku buryo ibiganiro byatangirwa hanyuma noneho hakazavamo mu by'ukuri umwanzuro ntekereza ko waba ubereye sosiyete yacu mu rwego rwo guteza imbere umwisanzuro bw'itangazamakuru.
Yee, kuri telefone kandi dufite Martin. Martin we
karame
urakomeye?
Arakomeye.
Umwanya ni uwawe. We ese uherereye hehe?
Kigali mu Rwanda.
Komeza ufite urubuga
nanone mu kiganiro ndakeka nimba ari byo wenda nzi cyangwa nabonye ni bimwe byo kuvuga igihe amafoto cyangwa kongera cyangwa gushushanya iby'umukuru w'igihugu. Sinzi nimba ari ibyo mpamagariwe.
Ni ukuvuga ko utari wakurikiye ikiganiro rero?
Nagize akazi biba ngombwa ko umugaho gatoya ariko nakurikiyeho gatoya.
Nibyo ngibyo rwose, ntabwo wibeshye, nabyo birimo. Ubwo rero watanga igitekerezo cyawe bwangu.
Igitekerezo cyanjye ndashima umukuru w'igihugu yanze kuremera nk'itegeko ryagenwe, yavuga ko bigomba kuba mu mbonezamubano, ndakeka nimba ariko mbyibuka, aho kuba itegeko
bihana ibyaha.
Ibyo twabishimye nk'abanyarwanda twese dushyigikira umukuru wacu w'igihugu akomeza kuba mugufi mu bitekerezo, turabishima nk'abanyarwanda twese.
Urakoze cyane.
Ibyo tumwubahe,
yego,
kwere kongera cyangwa gushushanya ababikora nabo babicikeho. Turabishimira ko umukuru w'igihugu wacu abasha kwicisha bugufi imbere yacu, ahubwo tukagirwa inama. Kandi n'ibyo bya Amerika ndabishimira kubw'umwanya baduha agari mpabu.
Urakoze cyane Martin.
Murakoze cyane.
Usibye Martin wivugiye hano kuri radio, ariko hari na Habarurema Jean Baptiste wanditse kuri Facebook VOA radio yacu ati umuyobozi mwiza ntiyikuririza kumuha agaciro karenze, yanze kuba ikigirwamana. ahubwo yiyemeje kuba inshuti n'umubyeyi w'abanyarwanda n'umukozi wabo ndamwemera areba kure. Ubwo rero Martin na Jean Baptiste muravuga rumwe. Urakoze cyane Martin.
Yego namwe murakoze kandi turabashimira mu makuru meza mutugezaho.
Yee urakoze.
Yego namwe.
Gonzaga aka kantu Martin nuri habarurema bavuze hari icyo wakongeraho?
Nacho nabo ndabashimira nuko Martin asoza araho yavuze ngo yo gushushanywa bicikaho ahubwo ntabwo ari ibyo ahubwo abanyamakuru bongeye bashushanywa bakore za katuni bakoreshe buri bwose bumwe mu bw'itangazamakuru kubera ko n'ubundi kibazo cyari yuko kugira ubwoba yuko yangira ibye hari ivuga ngo kozisheni ikoresheje ibishushanyo cyangwa ibindi yabanza twumvaga bibanza mu itangazamakuru rero kuba urukiko rw'ikirenga rwabikuyeho rwasabye bihabanye n'itegeko nshinga ibyo turabyishimira ngo turabwira abanyamakuru gukoresha aya mahirwe n'ubusanzwe buriya bitangazamakuru byacu byandika cyangwa biri byandika nyine ku mambure cyangwa kuri interineti usanga umwuga wo gushushanya wa katunzi uracyari hasi cyane kandi akenshi abanyamakuru bikumiraga cyane igihe bageze ku bayobozi runaka kandi ugasanga ibinyamakuru byo mu karere ahubwo byo bibikora cyane kandi binashushanya n'abayobozi b'u Rwanda nta kibazo gihari. Rero ni amahirwe tugomba gukoresha nk'abanyamakuru kujya mu mwuga wacu neza.
Maitre Nkundabarashi, Perezida wa Repubulika avuga yuko iki kintu cyari kikwiye kujya mu mategeko mbonezamubano aho kujya mu mategeko mpanabyaha. Ese hari kuko ndibwira ko mujya musoma n'amategeko yo mu bindi bihugu, mu bindi bihugu tuvuge nk'ibyo duturanye u Rwanda ruturanye nabyo, hari icyo kintu kiba mu mategeko?
Murakoze. Ntekereza ko igitekerezo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatanze mu by'ukuri kiri mu rwego rwo gushyigikira itangazamakuru. Bivuze ko mu bihugu duturanye mu by'ukuri iyo witegereje ntabwo icyo kintu gifatwa nk'icyaha. Ari nayo mpamvu ntekereza yuko ni intambwe yo gutera nako u Rwanda rurimo gutera rugana ku bushyigikirwa bw'isanzure bw'itangazamakuru. Wenda kugira ngo abantu babyumve neza inkomoko y'iki kibazo ni uko ubundi gusebanya
yego
yahoze ari icyaha gihanwa n'amategeko ku bantu bose. Ku bantu bose ni ukuvuga ko umuntu wakoraga washoboraga kujya ku karubanda agasebya ka mirindi yabaga afite uburenganzira bwo kujya kumurega mu nzego z'ubugenzacyaha. Icyo cyaha kigakurikiranwa bakamushyikiriza ubushinjacyaha, ubushinjacyaha nabwo bugashyikiriza dosiye urukiko bikaba byamuviramo no gufungwa.
Niko byari bimeze mbere yuko amategeko anavugururwa mu mwaka ushize.
Niko byari bimeze mbere yuko iri tegeko rishya rigena ibyaha n'ibihano ritangazwa mu igazeti ya Leta. Noneho igazeti ariko rimaze gusohoka none bigaragara ko hajemo noneho ko ibyo byaha byasigaye kuri bariya abayobozi bakuru b'igihugu na nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri izo nzego z'abo bayobozi gusa. Icyo rero ni kimwe mu bintu byatumye tujya mu rukiko rw'ikirenga gusaba ko urukiko rwemeza yuko izo ngingo zinyuranye n'itegeko nshinga kuko kureshya imbere y'amategeko biteganywa n'itegeko nshinga bitari byubahirijwe.
None se ubwo Perezida wa Repubulika wavuga ko tureshya koko mu rwego rw'amategeko?
Ihame riteganywa n'ingingo ya 15 y'itegeko nshinga bivuga ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko. Ndetse bikanavuga yuko amategeko abarengera kimwe. Ubwo rero twaravugaga tuti nta kuntu itegeko ryaba rirengera abantu bari mu nzego z'ubuyobozi kurusha uko rirengera abandi bose bari muri rubanda rwa giseseka niba ariko umuntu yabivuga. Urukiko rw'ikirenga rwemeje ko iriya ngingo ya 233 yavugaga iby'abayobozi bakuru ivanwaho kuko inyuranyije n'itegeko nshinga. Ariko ruvuga ko ingingo ya 236 irebanye kwa Perezida wa Repubulika yo idakurwaho kuko kubera
ubwoko bw'imirimo akora.
Eh.
Ibyo rero bimaze kura amaze kubona icyo cyemezo noneho nibwo hasohotse itangazo rigaragaza noneho igitekerezo cye kinyuranye n'icyo cyemezo cy'urukiko.
Kandi nawe avuga ko ari umuyobozi nk'abandi bose bayobozi.
Eh, nawe aravuga ati genda umuyobozi nk'abandi bayobozi bakuru b'igihugu bari bategerejwe mu nyimba 133. Nta mpamvu ihari yuko nanjye ibijyanye n'ibyo bikorwa ubundi bitagakwiye kuba bikorwa byo gusebanya no gutukana byakomeza kuba icyaha mpanabyaha aho kugira ngo bibe ikibazo mbonezamubano gishobora gushyikiriza inkiko mbonezamubano. Yewe n'ababikora baba babikoze mu rwego rw'umwuga w'itangazamakuru bakaba bashobora gukurikiranwa n'inzego zishinzwe umwuga wabo bakaba babazwa impamvu bakora ibintu binyuranye n'amahame agenga itangazamakuru. Iyo rero niyo nzira we abona byanyuzwamo.
Yego.
Kandi natwe dutekereza ko mu by'ukuri ari bwo buryo bukwiye mu rwego rwo guteza imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Ni ukuvuga n'ubwisanzure kuri buri munyarwanda kuvuga icyo atekereza muri rusange ubwo.
Ni ubwisanzure kuri buri munyarwanda kuvuga icyo atekereza, ariko nyine impamvu nari mu itangazamakuru nuko nk'uko ubibona ari naho nahereye nsobanura iriya ngingo ya 136, nuko ibi bintu iyo bivugwa bisa naho bivugwa ku itangazamakuru cyane kuko ari ryo rigira ubwo bushobozi bwo kwandika no gukora ibyo bishushanyo, ariko mu by'ukuri icyo biba bisobanuye nuko buri muntu wese muri sosiyete irimo demokarasi aba afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri isanga. Abatumirwa Maitre Moise Nkundabarashi yaburaniye Maitre Mugisha mu rukiko rw'ikirenga barega ingingo yo gusebya no gutuka umukuru w'igihugu, basaba rero ko yakurwa mu itegeko rihana ikashyirwa mu itegeko mbonezamubano. Na Perezida wa Repubulika yarabishyigikiye, ariko anyuranya n'urukiko rw'ikirenga n'ubwo rwubaha n'inkiko zose nk'uko yabivuze mu itangazo ryo kuwa kane. Umutumirwa wa kabiri ni Muganwa Gonzaga, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda. Kuri telefone turi kumwe na Innocent. Innocent we?
Ni karame.
Wiriwe neza?
Mwiriwe Thomas Kamirindi.
Uherereye hese?
Nerereye Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima.
Ye. Komeza.
Ndashaka kubaza Gonzaga. Ese yaba ariko kanya noneho babonye ko kwisanzura mu kujya gushaka amakuru hirya no hino mu turere, kuko hari bamwe mu bayobozi muri rusange wenda nko mu karere itangazamakuru ryageragamo ugasanga cyane cyane rimwe na rimwe bari gucecekesha abanyamakuru. Nicyo gihe babonye cyo kwisanzura koko nk'abanyamakuru?
Ikibazo nacyo urakibaza nde?
Ikindi kibazo ndakibaza Gonzaga nanone ni ibibazo bibiri.
Yego.
Hari amwe mu maradiyo yo muri iki gihugu cyacu akenshi usanga yibanda ku makuru y'imikino gusa, kandi mu by'ukuri hari amakuru menshi cyane areba abaturage bagakwiye kuba bakurikirana. Ese baba baragiraga ubwoba bwatumaga bashobora gutangaza wenda nk'amakuru yerekeranye n'ubuyobozi, uburyo ubuyobozi bufata abaturage? Niko kanya babonye ko kwisanzura kugira ngo noneho ibyo bitangazamakuru byakoraga urubuga rw'imikino gusa, kuko hari ibitangazamakuru usanga bikora urubuga rw'imikino amasaha 12 ku munsi. Nawe uribaza icyo kibazo.
Ariko umenya biterwa n'umurongo
batangaze buri kimwe cyose kibaho gishobora kuba kibangamiye umuturage, ndetse n'umunyamakuru nawe ashobora kuba abangamirwa.
Innocent, ntabwo nshubirije Muganwa, ahubwo ni uko kuri icyo kibazo wari uvuze cyo gutangaza amakuru y'imikino gusa, burya buri kinyamakuru buri kimenyesha amakuru kiba gifite umurongo kigenderaho, babyita arabikwibwirira nako. Reka noye kumuniganya ijambo. Urakoze.
Murakoze cyane, ariko impamvu nari mbibajije twibaze gute ikinyamakuru gishobora kuvuga amakuru y'imikino amasaha 8 yose ku munsi, nk'aho mu baturage hepfo hirya mu cyaro habuze amakuru arishe. Murakoze.
Ye, urakoze Innocent.
Yego nana.
Gonzaga we.
Innocent arakoze cyane ku bibazo byiza bibaza abajije tumaze n'iminsi turi ganiro ngabanyamakuru kandi bifite ishingiro icya mbere kijyanye no gutara amakuru mu turere n'ahandi ubundi amategeko yari asanzwe abitwemerera abyemerera abanyamakuru ntabwo ari izimpinduka gusa zirimo kuba ubwazo zizatuma ari ubwoba amakuru ho ari n'itegeko ryo kugera ku makuru ryatowe muri 2013 n'andi amategeko asanzwe n'ubwisanzure buri mu gihugu nta kintu na kimwe kibuza umunyamakuru gutara amakuru mu karere cyangwa ahandi hose ariko turabizi yuko hari abayobozi mu nzego zitandukanye baza gutanga amakuru hari na rimwe na rimwe usanga batera ubwoba abanyamakuru ariko ni ibintu bigenda bagabanuka cyane hari gahunda inzego zimwe za guverinoma zizenguruka igihugu zigenda zisobanurira abayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi uko batagomba kubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru ikindi bagomba gutanga amakuru ku gihe ariko ikindi cy'umwihariko kinakomeye cyane bareke kubuza abaturage gutanga ibitekerezo byabo ikibazo kiracyahari cyane mu byaro yes
uvuze ngo bareke gukomeza kubuza abaturage ubwo urashaka kuvuga abandi babuza abaturage gutanga ibitekerezo byabo
aha bamwe nabo bivuga bose ariko bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze abantu usanga ku kagari cyangwa ku murenge hehe abanyamakuru agera ugasanga abaturage bashaka kugira ngo bavuge wa muyobozi atabareba haracyari iki kibazo kandi turabizi ko ku rwego rw'ukuru rw'igihugu nabwo barabyamagana niyo mpamvu bohereza abantu kugenda basobanura izo nzego ariko izo kesi ziracyari nubwo zigenda zigabanuka so ntabwo ari uko hari ubwisanzure bwa butari buhari ariko abanyamakuru nyine turabizi hari zimwe na zimwe batisanzuramo gutangaza ni kimwe ibintu bizatwara igihe kirekire cyane cyane yuko akenshi bidasaba umunyamakuru gusa mu gukora inkuru bisaba n'uko abona n'umutumirwa rero kubera ko birafite igisaro n'ikibazo cya kabiri avuga ngo kuca amaradiyo amwe akora siporo cyane kuruta ibindi iyo bamubwiye nibyo hari amaradiyo aba yarahisemo umurongo runaka akavuga ati turibanda kuri siporo niyo ifite abakunzi nayo twinjiriza amafaranga biremewe ariko arababigiyemo tuzi neza yuko hari inkuru zimwe na zimwe bahuriyemo n'ibibazo nibuka ari radiyo imwe nabundi bivuga ariko ndayizi neza iyo kesi ndayizi umuyobozi wayo yigeze gufunga ishami ry'amakuru arekaho imyidagaduro na siporo gusa kubera ko hari inkuru bari bakoze inkuru nk'eshatu yumvaga zibangamiye ubucuruzi bwe bw'umushoramari
ariko nta bibazo yagiranye n'inzego z'umutekano kubera izo nkuru
ntabwo ntabibazo yagize kubera ko inkuru zari nta cyari kirimo muri izo nkuru ariko hari aho zari zibangamiye ubucuruzi bwe urumva kubera ko mu kibazo dufite ubu ngubu nubwo tugenda amategeko arimo aramera neza tukigaragara neza ko ishyigikiye ubwisanzure bw'itangazamakuru ariko ku ruhande rw'ubucuruzi kubera ko abantu bafite amafaranga nabo bafite ubushobozi bugaragara ku itangazamakuru cyane cyane amasosiyete akomeye yamamaza cyane icyo nashaka kuvuga ni uko ikibazo duhura nacyo kijyanye impamvu inkuru zimwe na zimwe zitagaragara cyane z'itangazamakuru nuko tutabona abatumirwa biragoye cyane kugira ngo ubone katuvuge abahagarariye imitwe ya politiki ikorera mu gihugu baze muri biba batanga ibitekerezo binyuranye ku mugaragaro rero ntabwo ari umunyamakuru uzahimbira abanyapolitiki cyangwa abagifite sivili cyangwa abacuruzi n'abandi ibitekerezo nibo bakabaye bakoresha itangazamakuru hari igihe duhaho umwanya ariko ubwabo bakikumira n'ubu ngubu biragoye cyane kugira ngo utumire abadepite baze kandi baratowe n'abaturage baje bakorerwa ibitangazamakuru byacu urumva hari igihe ikibazo kiba kitaturuka ku banyamakuru cyangwa imiterere y'itangazamakuru ariko kigaturuka ku miterere ya politiki n'abayikora uko baganira ku bibazo runaka
radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda turi kumwe kandi na Fideli we uri hehe Fideli
ndi Bujumbura
yee gusha ku ngingo
ndaramukije abatumire bo yewe sinfite ikibazo narifite icyo shaka kunganira
yego
cyane cyane mu bijyanye no ku bijyanye n'abategetsi baba badutwara cyangwa n'ingene natwe abanyagihugu cyangwa abenegihugu twashobora kwitwara mu bisanzwe na twebwe umukuru w'igihugu urashobora kuba utamwemera cyangwa ugashobora kuba umutegetsi kana kutamwemera si byiza ko umuntu amutuka ariko ahanini jyewe nabo nyine nkabona abategetsi nabo nyine bakwiye kureka bakumviriza ibitekerezo bishobora kuba biva mu benegihugu kuko hari n'igihe akivuga kubera yakivuganye agashavu ugasanga yavuze yibaza ko ari ugutukana ata we watarazi ko ari ugutukana ariko abamwumviriza bakumva ko ari ugutukana iyindi namba ni nayo mbona mu gihe batoye amategeko aremereye ko bavuga ngo ni ay'abantu batutse abategetsi ni uko ashobora gutuma abantu bareka gutanga amakuru ugasanga abamenyeshamakuru baraburijwemo mu bikorwa byabo havuga nti bari bakwiye kuraba nimba bobigira nk'uko numva byo bavugwa hanze mu bindi bihugu hari ibibanza nk'ushaka kuvuga ikiri ku mutima icyo ari cyo cyose ashobora kugishikiririzamwo
yego
bakwiye gushyiraho ibyo bibanza basi umuntu ashaka gutuka nk'umukuru w'igihugu cyangwa akagirane akagenda aho hantu umugabo no ku maradiyo naho mukaraba hagaca inkuru zidatukana ariko naho igipimo cyo kumenya ko umuntu yatukanye kiragoye kuko bivana n'uwumvirije burya ijambo umuntu umwe ararivuga uwundi akaryumviriza kandi abantu babiri baryumvirije ntibaritahure kumwe
navuga
rero ni nasabwe
nagira ngo ngushimire duhinire ahangaha hanyuma duhe n'umwanya n'abandi
yego
urakoze cyane
murakoze namwe
Metro Nkunda Barashi hari utuntu nagira ngo usobanurire abumva ijwi rya Amerika ubu ngubu ni kamwe ariko gakubiyemo utuntu tubiri
yego
wowe uri avoka na Metro Mugisha ni avoka ariko avoka yagiye kunganira undi avoka gute ibyo bintu ntabwo Mugisha se yari kwiburanira icya kabiri n'ubwa mbere hari numvise mwebwe mufata iya mbere mujya kurega itegeko mu rukiko rw'ikirenga n'ubwa mbere numvise abanyarwanda barega itegeko runaka utwo tuntu tubiri rwose mbabarira utudusobanurireho
okay icya mbere wenda nashaka kugira ngo mvuge nuko avoka iyo afite urubanza rumureba ubwe umuburanyi afite uburenganzira bwo kunganirwa n'undi avoka mugenzi we ni nayo mpamvu niba mwarakurikiye ibitangazamakuru cyangwa mwarabonye n'uko byari bimeze mu rukiko Maitre Mugisha Richard ntabwo yari yambaye umwambaro w'abavoka
yari yambaye nk'abaturage bose bisanzwe
yego muri uru rubanza rero yari umuburanyi nk'uko Thomas Kamilinda ashobora kugira urubanza akansaba kumwunganira mu rubanza yaba afite
wowe ukagenda wambaye umwenda w'akazi
yego
niyo itandukanirizo rigaragara
avoka iyo afite urubanza rumureba ubwe ari we ubwe urega cyangwa aregwa ntabwo yemererwa kwambara umwambaro w'akazi icyo gihe aba ari umuburanyi usanzwe akaba yakunganirwa na mugenzi we ibyo rero ni ibintu bisanzwe kuko abavoka nabo ni abantu kandi bagira imana uko byagenze rero ni uko amaze kugira icyo gitekerezo cyo kubona ko nyuma yo gusoma ririya tegeko yabonye hari ibintu bimwe na bimwe yakagombye kuregera agaragaza ko binyuranyije n'itegeko nshinga yabingejejeho nka mugenzi wanjye dukorana hanyuma dufata icyemezo cy'uko nzafatanya na mugenzi wanjye nanone Maitre Floyd Kabatsinga hanyuma noneho turegera urukiko tumwunganiye ubundi uburyo bubiri bubaho abavoka bashobora gukoramo ushobora guhagararira umuntu mu rukiko icyo gihe ni ukuvuga yuko uba uhari mu izina rye nta nubwo ari ngombwa ko yaba ahari ariko ushobora no kumwunganira kumwunganira rero bisaba yuko we aba ahari nawe akagira ibyo avuga ariko noneho ukaza kumwunganira mu buryo bw'amategeko ibyo ibyabaye rero ubu nuko twamunganiye kubera ko nawe yarafite ibitekerezo bye yashakaga gutanga no kugeza ku rukiko. Ikindi cya kabiri uravuze uti ni ubwa mbere bibayeho ko abantu baregera urukiko rw'ikirenga basaba yuko itegeko runaka rivanwaho
cyangwa se rikosorwa
cyangwa rigakosorwa kubera ko rinyuranyije n'itegeko nshinga. Ubundi ntabwo ari ubwa mbere, hari izindi manza zabayeho mbere ariko zabaga zifite icyo nakwita nka nature cyangwa se ubwoko butandukanye n'urunguru rwabaye.
Yego.
Aha natanga nk'urugero, hari nk'ubwo umuntu runaka aba arimo kuburana mu nkiko zisanzwe zitandukanye, hanyuma akaza kubona ko hari ingingo runaka atekereza ko inyuranyije n'itegeko nshinga. Icyo gihe ikiba nuko urwo rubanza barimo kuburana ruhita ruhagarara.
Yego.
Uwo niba nyirubwite yagaragaje yuko ashaka kubanza kutegera yuko iyo ngingo y'itegeko ivanwaho, noneho dosiye ikabanza ikajya mu rukiko rw'ikirenga bakabanza bagasuzuma niba koko iyo ngingo inyuranyije n'itegeko nshinga, hanyuma bamara gufata umwanzuro niba babyemeje cyangwa batabyemeje akaba aribwo rwa rubanza yari arimo wenda nko ku rukiko nko mu rukiko rukuru rubasha gukomeza. Izo nizo manza nyinshi zabayeho mu rukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda zasabaga kwemeza ko itegeko rinyuranye n'itegeko nshinga.
Yego.
Ariko kuri ubu kuri uru rubanza twatangiye bwari ubwa mbere koko nk'uko babivuze, umuntu ahaguruka ariko kimujyanye adafite urundi rubanza rushamikiyeho akajya gusaba yuko urukiko rwemeza ko ingingo z'itegeko zinyuranye n'itegeko nshinga. Ibi rero ntekereza ko mu by'ukuri twe twabifashe nk'intangiriro, ariko tunagamije ko mu by'ukuri hagaragara ko mu Rwanda umuntu ashobora gutangiza urubanza nk'uru kandi rukaba rwagira rwafatwamo umwanzuro ubereye abantu benshi cyangwa se sosiyete nyarwanda yose. Ni nayo mpamvu mwumvise ko urubanza rutangira habanje kubanza kwibazwa ku bubasha n'inyungu
z'urega.
Ubundi iyo umuntu aburana urubanza agomba kuba afite ububasha n'inyungu cyangwa se icyo nakwita inyungu ziri direct.
Yego.
We ubwe afitemo urwo rubanza. Ibyo rero ni nacyo cyahereweho gisuzumwa, noneho urukiko rusobanura ko ububasha cyangwa se inyungu muri izi manza zijyanye n'itegeko nshinga igomba kurebwa mu buryo bwagutse. Ahangaha rwashaka gusobanura ko cyangwa se nababwira umwanzuro wagezweho hagezwe ku mwanzuro w'uko ku bibazo bijyanye n'itegeko nshinga hano mu Rwanda byemewe ko buri munyarwanda ashobora kuregera urukiko rw'ikirenga akagaragaza ikintu icyo ari cyo cyose kinyuranyije n'itegeko nshinga. Iyi ni intambwe ikomeye cyane twagezeho muri uru rubanza. Ariko noneho banaza no kurenzaho ko noneho kuba avoka byo ari umwihariko ko bo bitewe n'ubumenyi baba bafite cyangwa se umwuga bakora bemerewe kuba baregera urukiko rw'ikirenga bakarugaragariza ibyo batekereza ko binyuranyije n'itegeko nshinga kugira ngo bibashe gusuzumwa bikosore. Iki rero mu by'ukuri muri teori cyangwa se ibyo nakwita ihame rya separation de pouvoir ni ikintu gikomeye cyane.
Separation de pouvoir ni ubutandukane bw'inzego z'ubutegetsi ariko binuzuzanye.
Ubutandukane bw'inzego z'ubutegetsi. Kuko urabona nk'amategeko by'umwihariko buriya imishinga itegurwa na Minisiteri y'Ubutabera.
Yego.
Ikanyuzwa mu Nteko Ishinga Amategeko. Inteko Ishinga Amategeko ikayatora
nyuma akajya kwa Perezida wa Repubulika kugira ngo
hakabaho promulgation, hakazabaho na publication muri journal officiel.
Hagati aho urukiko rw'ikirenga ntabwo runyuramo.
Ariko rufite ububasha bwo gusuzuma noneho ibyo byatangazwe byakozwe n'izo nzego ebyiri z'ubutegetsi niba biri ampo bitanyuranyije n'itegeko nshinga. Ibyo rero kugira ngo bisuzume ni uko hagomba kuba hari umuntu wafashe iya mbere akaregera urukiko akarusaba ko rwemeza ko ibyo bintu hari ingingo zinyuranyije n'itegeko nshinga.
Rwose ntabwo rushobora kubyitangirira ibyo bita sosezire mu gifaransa. Rwo ntabwo rushobora nk'umucamanza wo mu rukiko rw'ikirenga ntabwo ashobora gufata icyemezo nawe agatangira gusuzuma ibyo bintu.
Ntabwo hano mu Rwanda ntabwo ariko bimeze. Iyo urebye ingingo ya 72 y'itegeko rigena ububasha bw'inkiko hano mu Rwanda bisaba ko hagomba kuba mu by'ukuri hari umuntu wareze ugomba kuba anagaragaza za nyungu mu buryo bwagutse natangiye nari ndimo kubabwira. So bivuze ngo rero wenda ubutumwa bitanga ku Banyarwanda ni no kuvuga ngo twebwe wenda ubwo ku ruhande rwacu ku bijyanye no guteza imbere umwuga wacu ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ubwo burenganzira burahari ku muntu uwo ari we wese yaba atekereza ko hari icyemezo cyamufatiwe kinyuranyije n'itegeko nshinga, hari itegeko ryasohotse rinyuranyije n'itegeko nshinga, urukiko rw'ikirenga rufite ubwo bubasha bwo gusuzuma bene ibyo bibazo. Ari nayo mpamvu tuvuga ngo umuntu waba ufite icyo kibazo afite uburenganzira bwo gusezera urukiko rw'ikirenga akarwereka ikibazo afite, wenda icyemezo cyafashwe n'urwego runaka rukaba rwabisuzuma hanyuma noneho rugafata umwanzuro, kandi umwanzuro ufashe nk'uko rwafashe icyemezo kuri ziriya ngingo ya 233 n'154 ubu ni ukuvuga ko ziriya ngingo mu by'ukuri nta gaciro zifite. Iyo rukimara kubyemeza ubwo izo ngingo ziba zataye agaciro.
Yego,
bivuze ngo rero ubwo burenganzira abantu bagomba kumenya ko babufite.
Aha,
kandi bakaba bashobora no kubigira.
Maître, reka dufatiye aho ngaho, umuturage wese afite ubwo bubasha n'uburenganzira. Ariko rero hari igihe ashobora gukumirwa n'amafaranga kubera ko kujya kurega bisaba igarama, gushaka umwavoka bisaba amafaranga. Ubwo muri urwo rwego umuturage ashobora kujya kurega noneho urugaga rw'abavoka rukamushakira umwavoka rukamutangira n'amagarama.
Bo icyo nakubwira cyo nuko kuri bene ibi birego kuri bene ibi birego by'itegeko nshinga nta magarama atangwa. Ariko noneho kubijyanye no kuba umuntu ashobora ku gushakirwa avoka, ibyo ni uburenganzira bwemewe n'itegeko rishyiraho urugaga rw'abavoka mu Rwanda.
Yego,
ku buryo mu by'ukuri nta iyo ugaragaje yo kutishoboye icyo gihe wemererwa kuba wabona avoka ugufasha agakurikirana ikibazo cyawe.
Ibi twari twaregeze kubikoraho ikiganiro muri isanga nk'iki ngiki turimo na Batonier, ariko rero nk'ako kantu k'umwihariko kujya kurega itegeko bwabyo ntabwo twari twakavuze kubera ko nk'uko wabisobanuye byari bitaraba mu magambo makeya. Gusa kurega itegeko bikaza mu rwego rw'izindi manza. Nuko noneho rero munyemere nanone dukomeze n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Yego,
dufite Idrissa na Cedric. Duhere kuri Idrissa. Idrissa, urakomeye?
Ndakomeye neza. Mwebwe
turaho, uherereye he?
Nerereye hano Karoruma.
Yego,
yego.
Nuko
ikintu navuga nanjye ndagaruka ku itangazamakuru.
Yego,
hano mu gihugu itangazamakuru rirakora neza. Alo,
yego, ndagukurikira.
Hano Kigali itangazo rirakora neza, turarishima muri makeya turebye n'iterambere rimaze kutugezaho. Rimaze kutugeza ku iterambere rikomeye urebye n'aho igihugu kigeze. Turabishima urebye muri makeya nta kibazo urebye Kigali.
Niko Idrissa, wowe ushobora kuvugira kuri radio icyo ushaka cyose?
Yego.
No kwandika mu gitangazamakuru icyo ushaka cyose?
Yego.
Nuko Idrissa, urakoze.
Yego.
Noneho duhamagare na Cedric, hanyuma ubwo ngubwo abatumirwa baze kubabwirira icyarimwe. Cedric we?
Ndagize iyi nyama mu nyamakuru.
Urakomeye.
Mereka ni apa?
Urihe Sadri.
Uri? Di mungkin kita buka anda.
Hari kurumurund.
Siapa ni sahaja murun?
Yeah. Ibu cerita sahaja yang kita baca.
Ego, kita ingin orang yang kita cari kan? Kau, tapi ini apa cari ko? Nampak tu mungkin kita ni ramai ko, kita buka ko. Kebijakan ni ni lusia macam ni, kau ni mana ni ente? Ego, nah, orang mesti ni buat. Mati yang dia apa siapa tu yuko?
Murafuga, mete hundu mana sih?
Umumnya juga buat sebab aku itu lah. Urusan itu, nanti tuan ini nanti hari ini kita kubah kita dia sendiri. Kita hanya sen hari ini kira
enggak?
Dia ada orang membaca ni, abang nak mengambil dari rumah tu, benda bica. Sen hari ko, mana bapak ibu ibu dihubu, ama. Awak juga ibu juga baca cakap gina awan wajib lah iyo senar iyo yang ni ko ikirenga, ani bapa nak cakap awak senar iyo ko, oyo muka mangsa ahawa kaji noyo amugenye, koshera kumukurira, koshera kumukurira kaji ni itu banyak juga acara aje inyungu tua muhaye umurimu. Ngapun kita sebenarnya nama macam ni. Abibona heshi mabine bihugu turabona turumva ushobora nkanaho mu nyagihugu bihukwitwara kuko rukiko gasanga urubanza ruciwe borohereza bari ya nyene batanze umurimo bakawuha abo bacyamanza bakuru.
Ye Cedric urakoze.
Murakoze cyane.
Ye ijwi rya Amerika noneho duhere kuri Muganwa agira icyo avuga kuri kiriya gitekerezo cya Idrissa. Nyuma Metro Nkunda Barashi rero araza kubwira Cedric icyo atekereza ku bacamanza bagenwa n'abanyapolitiki. Gonzaga
Idrissa turamushimira kuba ashima ko itangazamakuru rikora neza akaba anarikoresha mu gutanga ibitekerezo bye. Ibyo ni byiza kuba hari abantu bazine bamaze kuri byaza umusaruro kandi bitegeza gutyo. Ariko hari kintu nashaka kuvuga ku muntu wari Bujumbura wigeze kubaza mbere yari yavuze ngo nyine ko n'ubundi abanyamakuru cyangwa abari bose bakaba badatukana cyangwa badasebya nibyo koko. Amahame agenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda cyangwa ku isi hose abuza gusebanya. Icyo twaharanira ni yuko hakoreshwa ubundi buryo atari uko umuntu yafungwa cyane cyane mu Rwanda. Ubu ngubu dukoresha uburyo bw'urwego rw'abanyamakuru bigenzura aho umuturage wese ashobora gutanga ikirego kandi hamaze kwakira ibirego birenga 50 muri imyaka 5 ishize kandi byinshi byagiye bikemurwa neza kubera ko hari uburyo umuntu ashobora gusaba imbabazi yasebeje undi cyangwa agakosora ubundi gukosora aba ari ngombwa kugira ngo wa wundi wumva yasebejwe asubizwe icyubahiro mu imbere y'abaturage.
Yego. Metro Nkunda Barashi Cedric Rona wati abacamanza bakwigenga gute kandi bagenwa n'abanyapolitiki.
Murakoze. Ikibazo cyo ni ikibazo cyiza buri muntu wese ashobora kwibaza. Ariko icyo wenda namubwira ku by'umwihariko ku mategeko y'u Rwanda. Nuko nubwo ishyirwaho ry'abacamanza mfatiye nko mu rukiko rw'ikirenga inzira binyuramo nuko guverinoma iba navuga igaragaza urutonde rwabo tekereza bashobora kuba abacamanza mu rukiko rw'ikirenga hanyuma ariko bakaba nanone bagomba kwemezwa na Sena cyangwa se n'Inteko Ishinga Amategeko nk'abantu n'ubundi nanone bahagarariye abaturage. Ibyo rero nanone iyo bimaze gukorwa ikindi agomba kumva ni uko iyo umuntu amaze kurenga izo nzira zo gushyirwaho amategeko cyane cyane ndetse n'itegeko nshinga bimuha uburenga ubwigenge no kubasha gufata ibyemezo binajyanye n'indahiro akora mbere yo kwinjira muri uwo mwuga
kandi nanone ibyo byemezo itegeko nshinga rikamuha tugita ubudahangarwa ariko ntabwo ari bwo immunite mu rwego rw'akazi ke
niba ariko umuntu yabyita
mu rwego rw'akazi afashe icyemezo
iyo urebye nk'ingingo y'150 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda biragaragara neza yuko ubu butegetsi bw'ubucamanza bugira ubwigenge. Ni ukuvuga ngo ubwo nubwo bavuga ubutegetsi bw'ubucamanza muri rusange, ariko noneho wajya no mu itegeko rigenga ubwo butegetsi bw'ubucamanza ugasanga ubwo bwigenge nanone buteganyijwe. Ari nayo mpamvu ntekereza ko impungenge afite
yego
zirumvikana, ariko n'ubundi ubwo bwigenge bukomoka kuri manda baba barahawe, ariko kandi n'amategeko akaba ubwigenge mu gihe bamaze kugera muri iyo mirimo baba bashyizwe.
Niko se mugana numva yego
urebye nk'ingingo ya kane y'itegeko rigenga ibijyanye n'ububasha bw'ubutegetsi bw'ubutabera bw'ubucamanza judiciary, usanga muri iyo ngingo ya kane basobanura icyo ubwigenge bw'ubutegetsi bw'ubucamanza buvuze.
Yego,
bivuze ko mu by'ukuri ni impungenge wagira, ariko umucamanza uwo ari we wese w'umunyamwuga wamaze kugera muri uwo mwanya we akaba azi neza amategeko amugenga, ntabwo ubundi byakagombye kuba ikibazo kijyanye n'ubwigenge cyaragombye kuba ikibazo.
Muganwa, reka tukugaruke none mu rwego rw'itangazamakuru, ubwo ngubwo ikintu cy'ubwigenge n'ubwisanzure gitumye mbitekereza ngo ugire icyo ubivugaho. Abanyamakuru mu Rwanda amategeko abemerera ubwisanzure
cyane.
Aha,
harabemerera yaba itegeko ry'itangazamakuru cyane cyane utangiye no ku ngingo ya 38 itegeko nshinga yemerera abanyamakuru n'abanyarwanda bose ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Wareba n'itegeko ry'itangazamakuru ubwaryo, ukareba itegeko ry'itangazamakuru, ukareba na politiki y'igihugu y'itangazamakuru ya 2011, byose biteganya kandi bikemerera ubwisanzure bw'itangazamakuru. Aho ushobora kwibaza mbese turabukoresha bihagije, hari ikibazo kirimo aho niho akomeza kugirwa impaka. Utangiza icyo kiganiro ugeze kuvuga no kuri raporo y'umuryango w'abanyamakuru batagira impaka RSF ko u Rwanda rushyirwa mu myanya ya 1955
ijana na 55 yego.
Ubundi nuko bimwe muri iyo raporo bagaragaza byagiye bivaho, bivuga nk'aya mategeko akumira abanyamakuru amaze kuvugururwa, ni abanyamakuru bagitotezwa na birego dufite ibitotezo bihari muri iyi myaka. Igisigaye ni uko harimo ikibazo kijyanye na byita kwikumira censorship, ugasanga habaye inkuru runaka, ariko ugasanga abanyamakuru nabo bayibyivuzi bakayivuga bakayisesengura bagatanga impande zombi, akenshi bifite isano n'imiterere y'igihugu, ahandi bifite isano nigeze kubivugaho n'amafaranga, ubukungu, cyane cyane abayobozi b'itangazamakuru bifite ubushobozi baba barahisemo umurongo runaka, kubera ko aribyo bibafasha nyine mu kunguka. So biracyarimo izo mpungenge, aracyarimo uko usanga itangazamakuru ryacu inkuru zimwe bitazigeraho cyane, ariko ibyakabaye bibabuza twebwe turumva nk'ishyirahamwe twumva ko byashize birimo gushyira birimo kurangira. Abanyamakuru ahubwo bakora akazi bisanzure kinyeze no kubahiriza amahame agenga umwuga asigaye nta kibazo cyakabaye kiva.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga turaganira na Maitre Moise Nkundabarashi na avoka wunganiye Maitre Mugisha mu rukiko rw'ikirenga barega itegeko ryo gusebya ingingo iri mu itegeko mpanabyaha ryo gusebya no gutuka umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika, aragasanga bikwiye kuva mu mategeko hana bikajya mu mategeko mbonezamubano, nabo bashakaga yuko biva muri amategeko mpanabyaha, ndetse n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru naryo ryari ryarabisabye bakiganira ku kuvugurura iri tegeko birananirana biranga bijyamo. Niyo mpamvu rero twatumiye Gonzaga Muganwa, nawe n'umutumire muri iki kiganiro. Kuri telefone dufite Eliezer, ndibwira yuko ariwe munywanyi w'Ijwi rya Amerika ugiye kudusoreza abahamagara. Eliezer we,
ego
urakomeye?
Ego ndaho,
uri hehe Eliezer we?
Kirundo mu Burundi.
Ye, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ne, igitekerezo cyangwa iyo ngingo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yafashe icyo kintu ni cyiza cyane kubera birashobora guha n'akarorero abandi bakabigiraho akarorero keza no mu bindi bihugu nk'ahandi biba bitaragera hanyuma akiyumviye n'abinyine akabishyira mu ngiro. Hanyuma ikindi nacyo nashaka kuvuga ko ngaho ariko aravuga ngo ubwisanzure bw'abantu bacinanga ndicyo navuga ko kwisanzura bacamanza hamwe hamwe navuga ko atabyisanzure bafite kubera mu gihe bajya nyene bashyirwaho n'abanyepolitiki kuko biragoye cyane kusanzura igicucu cy'abajya batizeho biragoye cyane rero gukora gukoresha ukuri ari ujya guhaye waguhaye rero kugira ngo ukore utari mu gicucu cyiwe biragoye cyane ahubwo
yariyezere ndakeka duhiniye ahangaha Maitre Nkundabarashe yabisobanuye ku birebana n'u Rwanda ahangaha ntabwo mushubirije ariko ndibwira yuko umuntu agendeye ku mategeko arengera umwuga we atayarenzeho ngo abe ari we yahonyora icyo ngicyo ndumva kitaba imbogamizi yariyezere urakoze impamvu nkambuye ijambo ariko ni uko igihe kitugendanye kitubanye gitoya niyo mpamvu nagira ngo nsabe Maitre Nkundabarashe na Gonzaga bavuge umwanzuro mugufi ya Maitre Nkundabarashe tuba ari we tubanzirizaho twanzurira iki kiganiro rwose mu magambo makeya nk'umunota umwe.
Murakoze. Nanzura wenda nagira icyo mvuga kuri ibyo ku byo uyu Eliezer yaravuze bijyanye n'umwanzuro. Ubundi ikibazo cy'ubwigenge ukurikije n'ibyo mugenzi wanjye Gonzaga yari arimo kuvuga cy'ubwigenge ndetse n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ni ikintu kiba mu muntu ku buryo ni nk'uko wabyumvaga nk'ubu ngubu amategeko yose agenga ibijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ashobora kuba ateguye ameze neza ariko kubera ko umuntu we muri we atafite ubwigenge akaba adashobora kubasha gutanga ibitekerezo nk'uko bikwiye. Ngarutse nanone rero nanzura ku kiganiro twagiranye nuko icyo twavuga nuko urubanza rwatanze umurongo ubwawo wo kugira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo hano mu Rwanda. Ushobora gutanga ibitekerezo byawe mu buryo butandukanye binyujije mu bitangazamakuru ariko ushobora no gutanga ibitekerezo bijyanye no guteza imbere amategeko ugana urukiko rw'ikirenga rukaba rwagira ibyo rusobanura mu gihe utekereza ko binyuranyije n'itegeko nshinga.
Maitre Nkundabarashe ndagushimiye rwose noneho muganwa we wenda guha amasegonda 30 gusa.
Nge icyo navuga ukurikije itangazo rya
perezidansi
w'igihugu iriya ngingo twumva yuko ibyo biganiro bigikomeje bitagikoreshwa kubera ko byarabaye na mbere muribuka neza igihe cyo igihano cy'urupfu kiri mu mategeko ntabwo cyakoreshwaga kubera ko umurongo wa politiki wari warafashe ko kidakoreshwa kugeza aho cyakubiriye amategeko n'ubwo ubundi igihe hajyagaho politiki yo kwigenzura ku itangazamakuru ibihano byo gusebanya byari bikiri mu mategeko ariko nabo leta yari ikoreshaga iri tegeko yari yemeye ko kujya muri politiki yo kwigenzura ku itangazamakuru ikora ibirego byose biyajyana muri urwo rw'abanyamakuru bigenzura rero n'iki gihe tuba twifuza yuko ibiganiro bigikomeje itegeko ryaba risinziriye bitakoreshwa hakoreshwa ubundi buryo igihe ikibazo cyavuze ariko kugeza aho ibiganiro bizarangira agafatwa umwanzuro.
Maitre Nkundabarashe Moise na Gonzaga muganwa ndabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza namwe nshuti z'Ijwi rya Amerika mwese uko mungana ndabashimiye rwose mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika murakarama.